Nga wenaraga nti nja kuchusa Kwate mulugendo kuda Zizi no zindese Mira mvude bukunja mshaku Naraga nti nja kuchusa Kwate mulugendo kudeno Zizi no zindese Mira mvude bukunja mshaku Chinyongere sanyu banange Namba sanze mumbere no kwene nsetu ungurango wato Kama iva la techa kuma Nsingeta wanyama wa Irampa walitembe wano Mulema anubute wiyuya Usanga wuyaya na babi Kanekuwa kadie kora wetio Abantu haba kweta manyi Akasi wopa fotole lao Choka tulabiba nangi Waliwona wafenjareyo Mugurumi obwenja uro Panama wujo sangomu Ufanga buteso bugalo bambi Aneta 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 Chitaro nyo tulabiba nange Aneta 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 Chitaro nyo tulabiba nange Sindogo matutio Okurumbi wentale zamanyi Nibade zitacha samama Ogateka avalia zamanyi Kona we miti me mite mjitio Zisinga sichari wenti Kubabuli kenkora mfuna muko Na ema mumulia zamanyi Ya mfana nyanga kanja balanti Oroza nobulwe chopikora Nojo maraga vele la otio Kubadala wazalu okaba Era tusigulira mumiranga Emiti mabweji tusima nyinze Gitali nabu sasi zejo Emili yake neje mirururu Abadu basitani haba Aneta 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 Chitaro nyo tulabie banangi Aneta 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 Chitaro nyo tulabie banangi Mbala kumpambu ndi walodi Tuzambala na itulirono Nzembulo kujambula nsigarencho Akazibuga jimbe wange Nenjanjuliro kukara wenju Mpale nesingende buwentio Kumo kama yali manyaye Na yate buengira mkuba muko Ngende nkarubili lani yoyo Uote ya vizobanga muto Ekanga wa umba mama Nsempara vude banange Zajenda za sicha tunora na yo Orwa kazi wa galinga ratu Wokutubu za sanyo ingiri wetio Na betu gatu sano kichimanya Titekuwa kusimechio Jowa kukuta msineta Nisemu rugendo watio Hicho neta Aneta Aneta Chitaro nyo tulabiba nangi Aneta Zembubu sema nyiki chigambo kukawa Baka zimpo zina habana Na yomu sajanzi na chao Nkaba maziga chivachecho Ngirama nyiki chigambo kukaba Dala dala kuwera kufirwa Bosi no kuwo kwa manji Na yinkaba nchebida review dala bwali butonga mvuya bwentyo bwe wamma n'okkula kuba kwetta kuba kati oluusi simanya bwe kijja ndabirawo nga ndimiranga awo ne nzijjukira enkyajja jjanga yakiŋŋamba tannazaawa bambi namubuuzanga ekimunywesa taba koye nti kula oli munywa ne neebuuza mu ngeri kinza ogwo omukka gwe bafuwa baza ne ndayira naye omuto bwe ntyo kikye nnali mmanyi eky'omu maaso buli omu ne fayire eyagazibuge oba okyalo gye bwe erikulyeka n'obikkulirwa ku yaago ndi nga mulimu kookolo ow'omubyenda era atendeza ebibali nze bwe buli kimu okuggukira wano nze ne bwekuba nkupanga bakyala buli kwenfuna mbwa ya nnamaaso tuboyanya bwatyo agenda akema abantu eno najja atuyingiza agazibw atyo agatutuula ku mitima obutavaako obukyayi bwefuza abalala eno emitima gibasinga empiima nsula neeraliikirira nze kubanga n'abamuntuyita nabo so nnalabanga omugenzi maama nga tambula yeewunnaganya ati ate yekka yekka bw'omu bw'ati konze yakati ali ku kyono ebirowoozo bimba mu ddungu kati nga nzijjukidde ebintu ebyo kuba kati nange ndabiraawo nga nkunnonanga kawuguuku nsiibunyaabunyero teweeyibaalako byomutiini babeere bakazi oba baana kubaane kuba kati ekola bwetyo nseeta wanganye eno nze nange gwe weesiimisa ndi bwe ntyo obuusabuusa naye nedda kubanga kyatutonderwa munnange nseebonyaabonye eno titeweeyibaalako byomutiini babeere bakazi oba baana kubaane kuba kaddi ekola bwetyo nseeta wanya maama teweeyibaalako byomudagavu babeere bakasibu oba balema bonna nga yatabuse tebasosola nseebonyaabonye eno mpanca babeere bayaayo bababbi era tebwetabanga tetuuka ensiibunyaabonye eno teweeyibaala obe mulevi obeere muteefu oba nedda kubaane kuba kaddi ekola bwetyo ensiibunyaabonye eno teweeyibaala omutiini babeere bakazi oba baana kubaane kuba kaddi ekola bwetyo nseetawangana nze nange gwe weesiimisa ndi bwe ntyo busabusa naye nedda kubanga kyatutwa